ayo nikini kanu kayimba kamukama katonda wange gwe mulwanyi wange nseno embi ejude chibi mukama wange gwe mulwanyi wange nseno embi nze ndi mu mikono gyo mukama nze nakwekute kubanga byenni nabyo nobimanyi nebyenjoyo kufuna just oyagala mbe mugumikiriza olyokola gamanyi osumulule mala kisatu bye yawandiika olyokompe n'obuyinza nga Musa bwe wamunaanika sokozesa nfuga omuntu ali mu nze nkwekwate mukama kyensaba kuba naawe muluno olugendo nyambo mpanguze buli nkonge kulembera nlwana nabo abalwana nange ompanguze tata muluno olugendo nyambo mpanguze buli nkonge kulembera lwana nabo abanteze mu buli nsonda olugendo lwange luno mukama nsaba okulembere buli lwentambula mbenga ninnya mu bigere byo byonna byompadde bibenga bikuumwa malayika zo nze mama baganda bange fenna tuyimusa erinnya lyo erinnya lyo mpa obuvumu nga Dawudi bwe wamuwa nsobole okulwanyisa omulabe Goliyasi banteze mu makubo mukama wotalinze kaseyiza muluno olugendo nyambo mpanguze buli nkonge kulembera nlwana nabo abalwana nange ompanguze tata muluno olugendo nyambo mpanguze buli nkonge kulembera lwana nabo abanteze mu buli nsonda mukama ye gwe kitange nkwekutte gwe manye byange zijukira wala jonzije wontu sizo sanyo fuge ebiwombwe miga jensaze ngoli nange bambi tondese nera mubulumi obunji mpambatira nkulembera kubagwe kiddukiro change ntute kumukono gwa mukama ogwadio kujuda manyi newe ndibanga pete mwesubi nyamba nsobolo kuona tutte ku mukono gwa mukama ogwadio kujuda manyi newe ndibanga mpete mwesubi nsobote sampa kulomulabe siri omu kwa baba kujemera kuba nkimanyi teri ya kwenkana kitange kulembera mubuli kuwa nzigiremu ebyo ebyasiba muluno olugendo nyambo mpanguze buli nkonge kulembera nlwana nabo abalwana nange ompanguze tata muluno olugendo nyambo mpanguze buli nkonge kulembera nlwana nabo abanteze